Super L Beats Production.
Yeah, send your boy Young Ghostin alongside Dean Jizo Africa.
Zamstreammusic.org.
Young center, young DJ, let me push ya. Yeah, this is my life, Joker. I got me evil, Lila. We keep going, baby.
I'm
Barako.
It's next, my production.
Baby, ni wata fesi. Money, shwela kukusia, mami. I need you, my bestie. Police wa banderaka, baby. Baby, ni wata fesi. Money, shwela kukusia, mami. You my bestie, all is what about the rock up, baby. Got me dance for me, shengerera mami,
shengerera mana.
Touch me dance for me, shengerera mami, shengerera mami.
Baby, nani kweni lati ula fafoni. Ni utwanga kumazo baby, hani za kuhoni. Ni chokwa kuhona wunde waoza zimiza zihani. Katezi baby, wani sele la tumezi. Ingewe na kiwe na msali yeni. Ketezi msali wa chikata. Baby, na kulata, kushwa kukumata. Selim, selim wa hono kutamba wawe mafoto. Nguna kutonda kukumona keti vya michato. Yowe nye mchima wami baby wa umbati. Chipwe kuzeva kwevo wevika ya mini kangute. Momu yo bebe ne wami lenga ngukambate. Kwami ivilila, young ghost.
Baby, ni watafesi. Money shwela kukusia mami. Yaniti you my bestie. Police wabanderaka baby. Baby ni watafesi. Money shwela kukusia mami. Yaniti you my bestie. Police wabanderaka baby. Touch me dance for me. Shengerera mami.
Shengerera mana.
Touch me dance for me. Shengerera mami.
Shengerera mami.
Baby ni watakunyanda niwena. Wakupila handa ni mama nyando.
Baby,
police wabanderaka. Money shwela kukusia mami.
Oh no.
Inga yese kukutaba. Duweche wanga baby wapatuze. Oh baby. Baby duwechape wanga. Wamena nani pangila mulungu. Kamungeli kanga. Inga yese kukutaba baby.
Touch me, hold me.
Money shwela kukusia mami.
Yaniti
you my bestie. Police wabanderaka baby. Baby ni watafesi. Money shwela kukusia mami. Yaniti you my bestie. Police wabanderaka baby.
Touch me dance for me. Shengerera mami.
Shengerera mana.
Touch me dance for me. Shengerera mami.
Shengerera mami.
Leo Jafu. Leo Dani. Manda boy, I see you.
Yeah.
Zamstream
Music by LB's production. It's next my production.
Ultimate W, X, U, Trigger. One, Muzo, one, Jose. K41.